mmiri ozuzo nke ikpeazụ na-abịa, o ji oke mbibi na-abịa. Ndị niile na-amaghị Chineke na-adịghị ekpere Chineke n'ime mmụọ na eziokwu, ụbọchị a ga-abụ ụbọchị ịkpakwa wee nye ndị otu a, ebe ndị nsọ ga-aṅụrị ọṅụ. Mmiri ozuzo na-abịa, mmiri ozuzo ikpeazụ na-abịa. Nelumadu mmadụ bi, mmiri ozuzo ikpeazụ na-abịa. Ọ ga-eji oke mbibi na-abịa, mmiri ozuzo ikpeazụ na-abịa. Nelumadu mmadụ bi, mmiri ozuzo ikpeazụ ji ọnwụ na-abịa. Mmiri ozuzo ikpeazụ na-abịa, na-abịa, na-abịa. Mmiri ozuzo ikpeazụ na-abịa, na-abịa, na-abịa. Mmiri ozuzo ikpeazụ ji ọnwụ na-abịa. Chegharịa taa dịka ị na-anụ abụ a, ka mmiri ozuzo a ghara ịmakwasị gị, gị onye mmehie. Ọ bụ ohere ị nwere ka gị na Chineke mụ ụdọ, n'ihi na echi nwere ike ịdị anya wee nye gị. Lọta onye mmehie, n'ihi na ụbọchị ahụ ga-adị egwu.
Mmekwa ihu mi na-acha, mgbe onye ọrụ ubi oke abịa gị. Mmekwa ka ị chegharịa, ugbu a oge ka fọdụrụ gị. Mmekwa ka ị chegharịa, oghere ka fọdụrụ gị. Mmiri ozuzo ikpeazụ ji ọnwụ na-abịa, onye mmehie. Mmiri ozuzo ikpeazụ na-abịa, na-abịa. Mmiri ozuzo ikpeazụ na-abịa, na-abịa, na-abịa. Mmiri ozuzo ikpeazụ na-abịa, na-abịa. Mmiri ozuzo ikpeazụ ji ọnwụ na-abịa,
o ji oke mbibi na-abịa.
Mmiri ozuzo ikpeazụ ji ọnwụ na-abịa.
Ọ dịghị oge fọdụrụ nye gị, onye mmehie, n'ihi na echi nwere ike ịdị anya wee nye gị. Mee ngwa dị ka ị na-anụ abụ a, asịla mgbe o ruru echi.
Iwu iwu
oge m ka Chineke m ji,
a sị na m ga-edebe ụkwụ ya.
Oge m ka Chineke m ji,
ọ bụrụ na m ga-edebe ụkwụ ya Chukwu. Ewerewo m onwe m nye nna, mesie m onye zọpụta m. Menuru m amara na m, dịka ụkwụ gị si dị.
Oge m ka Chineke m ji,
ọ bụrụ na m ga-edebe ụkwụ ya Chukwu.
Oge m ka Chineke m ji, ọ bụrụ na m ga-edebe ezi omume.
Ewerewo m obi m nye nna, nye m onye zọpụta m. Mere n'ụmụ m amara nna, dịka ụkwa oge si dị.
Jehova ga-eme uche nke Chineke n'okpuru anyanwụ a, oge m dị n'aka ya.
Chime, chime, chime. Oge m ka Chineke m ji, a sị na m ga-edebe ụkwụ ya Chukwu. Oge m ka Chineke m ji, ọ bụrụ na m ga-edebe ihu ya. Ewere m onwe m nye gị, nye m onye zọpụta m. Dịka ụgwọ ọrụ gị si dị, mere n'ụmụ amara m amara. Dịka ụgwọ ọrụ gị si dị, echefula m Chineke,
echefula m eze.
Dịka ụgwọ ọrụ gị si dị, Chukwu okike se
ewo Chineke. anam niru gu nanya meri na siga
zacha kuyenge negazi owa shiama me okuya me uche chukwe nye chineke nwe me ozumo me okuya
me okuya
me uche chukwe
me uche ya
nye nwe me
ozumo
Osuworo me,
me
okuchine ke.
Osuworo me,
me yona choka me.
Osuworo me,
murubene yisi mwa.
Osuworo me.
Akanyi okuchine
Jehova,
okuya dike.
Akai mi hona choni ino kadra nyema.
Wiso Jesus,
okuya nega mama bawe.
Mokuchine kenandume
mokuye
uchechukwe
uchechine
murubena yisina ndume
ozuona ndume
ozuona ndume
me
okuye
me
uche
Obaranke Jesus Christ.
Ike o.
Obaranke na sanjo.
Ike o.
Amen.
Ike jeti wa mbore ni o. Ike di. Di. Na bara Jesus. Ike di. Di. Na bara Jesus.
Ike o.
Ike o.
Ike o.
There is power,
wonder working power,
there is power,
wonder working power,
in the precious blood of the Lamb.
I am saved.
Whatever may be tried
in the holo,
office.
Oh,
in the holo,
office.
In the holo,
office.
In the holo,
office.
I am saved.
Whatever may be
life
in the holo
office,
I am safe.
Whatever may be
life
in the holo
office,
undi mosinabu. Abundi mosina kwe,
abundi mosina bo,
hana sine bube churu nigwe,
abundi mosina bo,
abundi mosina bwe,
abundi mosina bwe,
hana sine bube
churu nigwe,
ebube o.
Ebube,
abundi mosina bono
tutu sansansai.
Abundi mosina bune yi.
Ebube juru nibe.
Abundi mosina bona bale.
Hana sile bube
juru say.
Ebube juru nibe.
Abundi mosina
say.
Ebube juru nibe.
Abundi mosina say.
Ebube juru nibe.
This is the one you don't know about. And then, yes, I have your way. I have your way. I have
your way. I have your way. I have your way. I have your way. I have your way. I have your way. I have your way. I have your way. I
Jehovah, glory, I chineke gozian.
Oye abia mi ko e, ama wa ma we. Ojo kweri aja chukwe, diga biarola, irugi ese. Onyu kuna maga e,
odo miri besene,
ama zure urike,
tanta miri ne dala e. Jehovah, diga bawa bawa chacha.
Chimese.
Okay, kuma mudi aluleba me wushi.
Manu kuma na mawe, diga mawa bawa.
Yebi yebi ni sa.
Ote ni kemu, onyoku na baga. You are the Lord that changes not.
You are the Lord that changes not.
Oh, many pots and so many sire.
Change your God,
you are the Lord that changes not. Immortal, immortality, my Jehovah.
You are the Lord that changes not.
The great provider, Jehovah.
You are the Lord that changes not.
Unshakable, Jehovah.
You are the Lord that changes not.
Asa by fire.
Fire.
You're the Lord that changed it now.
Unchangeable changer.
You're the Lord.
You're the Lord. Jehovah no kwa sino chese ya sino bibi bibonye bibi Jiga mawe
Nadime
Amen
Chama Wanye weme chukwe
Amazing grace
How sweet the sound That save a world like me I was lost but now I'm found was blind but now I see it was grace that taught my heart to fear and grace my fears How precious is the grace of God and all I face in it.
Oh glory!
Through many dangers, fight and stress, I have fought. Saved us far and grace will lead home.
Oh, thank you, Jesus.
Mm-hmm.
What amazing grace! How sweet they are!
Oh, amazing grace, amazing grace, amazing grace.
When
we don't tell us that shining as the sun,
shining
with no less than God's grace, the way we've begun.
I sing amazing grace,
amazing grace, how sweet the sound.
Amazing grace
that was around. Amazing
grace. Amazing grace.
I was lost, but now I am found.
Oh, amazing grace.
Was lost, but now I see.
Oh, praise be the name of the living God. Once I was lost, but now I'm found. Praise be the name of Jehovah. Amen.
Hallelujah. Hallelujah.
Glory, glory, glory.
Amen. There is not a friend lying alone, Lord Jesus. No, not one. No, not one.
Like the holy Jesus. No, not one, no, not one. Jesus knows all our struggles. He will guide till the day is done.
No, not one.
No, no friends like him.
He's so high and lonely.
No, not one. No, not one. Yet no friend
is so meek and lonely.
No, not one. No, not one.
Jesus knows
all
alone, Jesus. No, not one. No, not one.
Glory.
There is not an hour that it is not near us. No, not one. No, not one. No, not so dark, but His love can cheer us. No, not one. No, not one. Did ever set find His strength for the King? No, not one. No, not one. All sin I find that He would not take Him. No, not one. No, not one. Jesus knows all about my struggle. There is not a friend like the Lord Jesus.